Incrível, que bandas!
Ulinihami kwa damu yako ili kugarim. Wacha wajue basi Mungu si mwanadamu. Numbers 23:19.
For this I know.